Sure. I'm gonna drink that.
Wajua, tell me are you sure? Isko najua, isko najua. Usilusho jafua, etu kuna jua. Ukuna jua, kukuna jua. Waniumiza.
Jojo,
waniumiza.
Mali himself akawada in defense. Jina ni mnari, get more shot, target. Mama ni limba ya jare, bado kanisho ni mkale. Yo ni stole ukweli, miss do zindi makuake. I fear nobody, body, squeezy, squaggy baby. Ukitula et kuni chai, yo ni kamu mengo mochari. Na better to die fast, tuzi zag is very. Mori utangu likwa nasari, nili love, you're joking. Alkolites na that you kama, aliona giza mchana. Naba tunadai kazi mtaani, ili tuwe safe for Kenya. Bedera ni yetu vijana, run after them karada. Bush kwa kitaka, kili tunacho kidu na kiwasha. Chungu sidishi fire, hadharani nimezibani taya. Ushai tamani kuwa giant alafu, tena ujui kuzoza. Beta kukutoka juu, hata nikakuacho tatokwa. Don't stay kafara, kanairo kuwashika ni lazima. Rudy technique, some about physics, songa next topic. Just be hope it, first class choppy. Rich karatasi, nikina ukachi, sina wakati. Yo.
Waniumiza.
Yeah, anadai natambua dogi, ukdai rada shkua tujoni. Nilichoria stack ugoni, amengangana lakini nioni. Ya kwanza ni mada story, dakika kiasi ningizie sokoni. Nidi ya kwanza kubebo na moshi, uneza dhani tukoji. Try my best, don't fail the test, don't stare my chest. Acha ni vae vest, na day tuku rest, sendi fest. Suchukue, suwezi tense, yoluku wengu, babakisha bends. Na kushuku wengu, neza chora zedu, wetu sema ngwe ni kubeleze.
Yo,
wewe ni kubeleze.
Nashuka na toba, downtown, mori wa zenza. Mimi kozona, kwa eskiza murata. Mimi kilewa, nipembele kwa home. Niko meeting, mina kapiti. Ndiyo mana simu, zinenda mixing. Kejana ni quick, na aimu wa tycoon. Ndiyo mana boka, ni kila morning. Na mademu, sikona mapresha. Form ni mimi natoa. Kuja wengi, juzezi sota, but you know, mtalipia. Tuza bulu ulisikia wapi, hadi devu kujia loan. So msikoje mini kwe mzuli, nifanya mazuri mini dukaji saka. Kaza kwa mapenzi, nili dino, nili niumiza ba, nili heal. Waniumiza, take him ori, onti intoy form na yako sije get. Tell me are you sure, nisikuwa najua, nisikuwa najua. Usi nisho chafua, etu kuna jua, kukuna jua, kukuna jua. Waniumiza.